Yesu leo kazaliwa, alikuja kutuokoa, alikuja juu ya dhambi zetu, tubu tukisherehekee. Bwana Yesu leo kazaliwa, alikuja kutuokoa, alikuja juu ya dhambi zetu, tubu tukisherehekee. Atakusamea one time, two time, three time. Atakusamea one time, two time, three time. Nyasaye rach, kitimune marach. Nyasaye ber, kitimune maber. Nyasaye rach, kitimune marach. Nyasaye ber, kitimune maber. Domana akaleta manake on a Christmas day. Domana akaleta manweli sikuku. Obongo wono one time, Obongo ni two time, Obongo wono three time. Pentensia, pentensia. Bwana Yesu leo kazaliwa, alikuja kutuokoa, alikuja juu ya dhambi zetu, tubu tukisherehekee. Bwana Yesu leo kazaliwa, alikuja kutuokoa, alikuja juu ya dhambi zetu, tubu tukisherehekee. On a Christmas day ni wepe keto sifu day. On a Christmas day ni wepe ke, we praise your name. On a Christmas day ni wepe ke, we share it ke. On a Christmas day ni wepe ke, we celebrate. Ulikuja ndio tusamehewe, ulikuja tusiadhibiwe, ulikuja ndio tufanikiwe, ulikuja tusafishe. Obongo wono one time, Obongo ni two time, Obongo wono three time. Pentensia, pentensia. Bwana Yesu leo kazaliwa, alikuja kutuokoa, alikuja juu ya dhambi zetu, tubu tukisherehekee. Bwana Yesu leo kazaliwa, alikuja kutuokoa, alikuja juu ya dhambi zetu, tubu tukisherehekee. Thank you.